Business Fingers
Asuka Pomonye Records
Creator Content Creator
Inasikitisha
Creator
Jamani
Content Creator
Anakojoa mbele ya kamera
Creator
Jamani
Content Creator
Anajisaidia mbele ya kamera
Creator
Jamani
Content Creator
Kiana anapiga nyato mbele ya kamera
Creator
Shuti
Creator
Jamani
Content Creator
Mgozo wa natota roha na mshuti
Creator
Jamani
Content Creator
Mungu baba tuulumie tumekukosea Tamaa ya mafanikio ya haraka imeharibu vijana Mpaka tumeyasahau maadili yetu na Mungu alotuumba Kijana anawaza muda wote pesa atapataje pesa Kaamua kujilipua anafanya lolote ili apate pesa Yuko tayari familia yake yaibike lakini apate followers Anafanya mambo ya aibu tazani hana familia wala kwao Ameamua kufosi liwalo na liwe lakini apate jino Anajiita msanii haelimishi anapotosha jamii Badala ya kijana kuwa nguvu ya taifa yeye kageuka aibu ya taifa Akiwa msibani anajiliza uongo kumbe anataka content Anaingia kanisani msikitini kote uko anaitafuta content
Wapo watumishi wa Mungu wameacha kuhubiri wanatengeneza content
Inahuzunisha
Creator
Jamani
Content Creator
Anakojoa mbele ya kamera
Creator
Jamani
Content Creator
Anajisaidia mbele ya kamera
Creator
Jamani
Content Creator
Kijana anapiga nyato mbele ya kamera
Creator
Iyo Mshuti
Creator
Jamani
Content Creator
Mgozo anatota roha na mshuti
Creator
Jamani
Content Creator
Brother Diamond Platinum Dangote Simba Mr. Wire Kwa kweli bro unapambana Pongezi zako na kupatia Umeiheshimisha nchi yetu Diamond kweli kawa diamond Wasanii wote bongo forever Wanatamani kuwa kama diamond Mbona bro umeharibika Bongo forever imeharibika
no. Zamani zilimwa nyimbo za mapenzi Hizi za sasa zinahamasisha exi
Zamani bongo flavor ilikuwa safi Nyimbo zuri tena zenye madiri Hata nyimbo zako kaka diamond Zilikuwa kali zenye madiri
Wasafi kweli mlikuwa wasafi Kila video mulivaa suti kare
Wengi walimlaumu Ruge Mutaba Kwamba anawaumiza wasanii Ruge Mutaba Mungu kamchukua Bongo flavor ikabebwa nawe diamond
Chini yako nyimbo zuri zimekufa Tungo zuri zimeza kuelimisha
Ni kweli bongo flavor imefanikiwa Lakini madini yameporomoka Mnaimba nyimbo za kuburudisha
Watoto wetu wanakuwa na ujinga
Bro, bro, tengenezeni bro
Lango halijafungwa
Lango